Government yokuita mu ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga lino era budde abakulu b'amasomero mu ggwanga obuteeta ntala mu mbeera yonna okuggulawo amasomero ng'olunaku olutongole olw'okugaggulawo terunnatuuka. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyinga agambye nti n'anaakikola amateeka ga kumukolako okusinziira ku kalenda y'ebyensoma mu ggwanga lino ey'omwaka guno. Olusoma olusooka oluggulawo omwaka lwakutandika ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokubiri 2026 terukomekkerezebwe ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano.